IPM ngibhorekile ngihlanganisa uplani vele ikhona imali ngiyeklabhini ngiyodla ingane lapho bafume ngohlelo ngidinga ukuxosha blind ngibiza umasiyano sibangene ke sigcwele inkani sigcwala itransi siyabangena no siyathasha ngigcwele umfutho ngizovuka ngosine orunatasha and I'm dressed to impress lana ngifuna ukubachaza masisifika phambi komnyango kugudla ukamabhawunsa singaphakathi lapho DJ udedele umsindo sabodede ingane mayibizwa ishawela imfiyo naye ayilokhu ididisa ngoba iyasazi isimo zonke le ngane ziyangichaza ngathi zenza ngemlingo manje mina ngijaha ukushaya isuku lingakapheli mangicela idansi kumabhebeza ngeke angakuchazeki ngokumbamba ngesandla nje sengibiza ngobaby bese yangihlebela athi khetha ngiqokanga ubhendi cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe please cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe please cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe please cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe please cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe please cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe please cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe sengididekile manje lo mntwana uyangilinga ngiphakamisa amehlo ngiqalaza amajida manje uyangichaza ngilinga ngento ebengidinga ngize ngibuzisise uqinisile my sister ngibheka ubuso kodwa lengana yingchazi ithi wangibuka kangaka khetha kwenzenjani ngithuke bese ngibuza ulazelaphi igama lami ithi ngiyakwazi wena locula uMandela mani ifuna amagwarana uthi ungayithengela bangumsindo ijabuliswa ukuthi ithengela ukhetha sengaziwa nje ngompetho phathi iphepha mina ngikho lapho ngifuna le ngane utyo yeya isho kuqala ithi valelisa amajida khona into engikubekele yona ezokufiksa ithi asihambe siye emotweni shisingikhisa masifike emotweni isiketi phansi ibenginika cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe please cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe please cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe please cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe please cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe please cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe please cela ngiphi ikhekhe cela ngiphi ikhekhe please
Abafana bangikhona, ngishenzwe ibona Ababoni ngkona, ababoni ngkona Abenzo, dlala abafana La beti baya konya, lesha mbibe ngkona Abafana bangikhona, ngishenzwe ibona Ababoni ngkona, ababoni ngkona Abenzo, dlala abafana La beti baya konya, lesha